Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi, nā te ropu Speak Māori, hei āwhina i a koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki e nei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o e nei pāhorangi. Tuatahi, he whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha, he whakatau ki. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga mō tō whānau. E kare mā tēnā koutou katoa. In this podcast, Pāhorangi, we're going to learn how to ask how many items there are. When asking about how many items or objects there are, use e here. E here. E here ngā heihei. How many chickens are there? E ono ngā heihei. There are 6 chickens. E here ngā waiwai. How many legs? E rua ngā waiwai. There are 2 legs. E here ngā ngeru. How many cats are there? E fitu ngā ngeru. There are 7 cats. Here is a question word and means how many. In the examples you have just heard, you have also been introduced to the Māori word for the. There are 2 forms, a singular form, te, and a plural form, ngā. In our examples, you will have noticed that when using e here, it's always followed by the plural the, which is ngā. E here ngā ngeru, e here ngā ika. When you answer this question with 1, your answer will sound like this. E here ngā ngeru. How many cats are there? Ko tahi, te ngeru. There is 1 cat. E here ngā ika. How many fish are there? Ko tahi, te ika. There is 1 fish. Te will always follow the number ko tahi. There may be more than 1 cat or more than 1 fish. So this is when you will use the plural form of the. Ngā. E here ngā ngeru. E toru ngā ngeru. E here ngā ika. Tekau mā whā ngā ika. So just to recap, when asking the question how many, always use the plural form ngā. Like this. E here ngā. If you use e here te, then you're already saying there's 1 object. So what's the point of you asking? When you answer the e here question, simply remove the question word here and replace it with the correct number. E here ngā ika, e toru ngā ika. Have a go at trying to translate these sentences into Māori. There are 9 birds. Ka pai, e iwa ngā manu. There is 1 dog. Tino pai, ko tahi te kuri. There are 2 houses. E rua ngā whare. There are 94 books. E iwa tekau mā whā ngā pukapuka. There are 80 shoes. E waru tekau ngā hū. If you have tamariki or mokopuna, an awesome way of practicing the e hia ngā is to ask children about the parts of their body. E hia ngā waiwai. How many legs are there? E rua ngā waiwai. E hia ngā taringa. How many ears are there? E rua ngā taringa. E hia ngā matimati. How many fingers are there? Tekau ngā matimati. And so on with all the parts of the body. Now, when asking about how many people there are, you can use the prefix toko. When responding, only use toko when the number of people being spoken is between 2 and 9. This is a very important point. Toko hia ngā tāngata. How many people? Toko rima. 5. Toko hia ngā tama. How many boys? Toko whā ngā tama. Four boys. Toko hia ngā kōtiro. How many girls? Tekau mā rima. 15. Toko hia ngā tāne. Kotahiro. 100. You will notice that the word for 100 is kotahiro. Have a go at these sentences. Translate them into Māori. There are two babies. Tokorua ngā pēpi. There are two players. Tokorua ngā kaitākaro. There are seven girls. Tokowhetu ngā kōtiro. There is one teacher. Kotahi te kaiako. There are 20 workers. E rua te kau ngā kaimahi. Don't forget, we only use toko between numbers 2 and 9. In our next pāhorangi, we'll learn to ask how many items are required. There is a slight difference between asking how many there are, as you have done in this pāhorangi, and asking how many items are required. Our colloquialism or slang term for this pāhorangi is ka mahu e te. Ka mahu e te. Ka mahu e te. The word mahue means to take off, as in clothes, to be left behind, to be abandoned, or to be omitted. However, because mahue is used in a more colloquial style in this form of sentence, it takes on a slightly different meaning. As with all kiwaha, don't try to seek clarity in meaning by analysing the individual words in the sentence. My advice to you is to learn it as a phrase. Learn its meaning as a phrase, and don't dissect it too much. Kei hane pī or whakaaro, lest you confuse yourself. So with that in mind, let's start with ka mahu e taku. Ka mahu e taku. You will then insert the appropriate action word or verb after the taku. When you use ka mahu e taku, you are in effect saying the equivalent of I should have, and then the verb. I should have done a particular action. Ka mahu e taku. For example, ka mahu e taku noho. I should have stayed or I should have sat down. Ka mahu e taku noho. Ka mahu e taku kōrero. I should have said something. Ka mahu e taku kai. I should have had something to eat. Now, let's look at some everyday examples where we might use this kiwaha. Kei te ngunguru tōpuku. Your stomach is rumbling. Ai, ka mahu e taku kawe kai mai. Yes, I should have bought something to eat. Kua ware ware anō i a koe o hū. Have you forgotten your shoes again? Ai, ka mahu e taku tuku ki taku pēke. Yes, I should have put them in my bag. Ka re au i whai tangata hei whakahoki i au i te tū ngā pahi ki te kāinga. I didn't have a ride home from the bus stop. Aroha mai, ka mahu e taku tatari ki a koe. Sorry, I should have waited for you. Kei konei tonu taua kō waiwai hei hoko māku? Is that painting still here for me to buy? Kao, kua riro. No, it's gone. Au we, ka mahu e taku hoko i au i konei i mua. Damn, I should have bought it when I was here earlier. All of these examples are saying I should have done something, ka mahu e taku. If you replace the taku with the tō, as in ka mahu e tō, you are then saying you should have done something, ka mahu e tō. If you replace the taku with the tana, you are then saying he or she should have done something. Let's listen to some examples. Firstly, tō. Ka mahu e tō haere mai. You should have come. Ka mahu e tō ki mai. You should have told me. Ka mahue tō kohete I a ia. You should have told him or her off. And now tana. Ka mahue tana whakarere I a ia I tērā tau. He should have left her last year. Ka mahue tana tīpako I au. He or she should have chosen me. Ka mahue tana whakapā atu ki tana kaiako. He or she should have contacted his or her teacher. Ka mahue tana whakarere I a ia I te rātau. He or she should have left him or her last year. I've been learning and teaching the reo for 20 years, e hoa mā, and a pathway I advocate for successful language acquisition is to listen carefully to expert speakers, to how they structure sentences, to how they use words, and to how they use language devices such as kiwaha, the ka mahue te, the ka mahue taku, the ka mahue tō, the ka mahue tana, and to imitate what you hear. With that in mind, I'm going to read you a line from Dr. Rangi Mātāmua's book, Matariki te Whetū o te Tau. I will then read you the Māori translation by Leon Blake. Listen carefully to the Māori translation and try to make some connections that will help you to speak Māori. At the end, I'll read the full passage in Māori only. Rāwiri te Kōkau reveals that Matariki is in fact a truncated version of the name Ngā Mata o te ariki Tāwhiri Mātea. He ai ki a Rāwiri te Kōkau, ko Matariki te whakarāpopototanga o te ingoa o Ngā Mata o te ariki Tāwhiri Mātea. This name finds its origins amidst the turmoil that existed not long after the separation of Rangi Nui and Papa Tuānuku. Ko te tīmatanga mai o tēnei ingoa, no wāinga I ngā akaaka I puta ai I muri tata tonu mai I te wehenga o Rangi Nui rāua ko Papa Tuānuku. Of the pantheon of gods who were present when Rangi Nui was forced from Papa Tuānuku, o te kāhui atua katoa I reira I te wā I uruhia ai a Rangi Nui I a Papa Tuānuku, only Tāwhiri Mātea, Māori god of winds and weather, disagreed. Ko Tāwhiri Mātea, te atua Māori o ngā hau me te huarere anake I whakahē. And after Tāne Mahuta had separated his parents, I muri I tā Tāne Mahuta whakawehe I ōna mātua, Tāwhiri Mātea sought retribution and began a series of attacks on the other gods. Ka whai utu a Tāwhiri Mātea me te aha ka tīmata tana tuki haere I ērā atu atua. Tāne is the Māori god of the forest. Ko tāne te atua Māori o te ngahere. He completed many tasks, including separating the sky from the earth. He maha tonu ngā mahi I oti I a ia, tai atu hoki ki te whakawehenga o te rangi I te whenua, and suspending the stars in the heavens, me te whakairi I ngā whetū ki te rangi. Now let's listen to that in Māori only. He ai ki a Rāwiri te Kōkau, ko Matariki te whakarāpopototanga o te ingoa o ngā mata o te ariki Tāwhiri Mātea. Ko te tīmatanga mai o tēnei ingoa, no wāinga I ngā akaaka I puta ai I muri tata tonu mai I te wehenga o Rangi Nui rāua ko Papa Tuānuku. O te kāhui atua katoa I reira I te wā I uruhia ai a Rangi Nui I a Papa Tuānuku, ko Tāwhiri Mātea, te atua Māori o ngā hau me te huarere anake I whakahē. I muri I tā Tāne Mahuta whakawehe I ōna mātua ka whai utu a Tāwhiri Mātea, Me te aha, ka tīmata tana tuki haere i e rā atu atua. Ko tāne te atua Māori o te ngahere. He maha tonu ngā mahi i oti i āia. Tai atu hoki ki te whakawehenga o te rangi i te whenua, me te whakairi i ngā whetū ki te rangi.